fuss or die. Yeah. It's my time to show what I have. It reaches the full time.
DVD on this one.
Yeah. Kwa hii life in short, tusipigiane magoti, tuna connect his dot, tunahitaji report, tukiamua kushoot, ya tugongeshagi mlingoti, tunapigwa nusu kaputi, hizi bazi ni fort, tunapiga kazi popote, hatuachi chochote, tunahitaji manoti, pasipo life in short, tusipigiane makofti, usijeresu utakosea, utapotea, haiwezi kuwa kuskofea kwa potea, ustegementa drop here utangojea, hata kwa hard atmosphere nta cross there. Mungu amenipa kipawa siwezi kulala njaa. Najua ukubwa ni dawa siwezi kulala ba. Hawakudhani nitafika nilipo. Wanakwazika nikishika mishiko. Snitch ni people tukiwa street we eco. Ukija ofisini jua mimi ni boss. Respect me, get lost. Usilete mikos, itakukost. Kuni stress me, itakuwa ni ngumu. Kwa sababu nimeamua kuishi vile navyoishi kuishi, sikimbii majukumu, nishakuwa mbishi. Nikishika mic inakuwa mazishi. Hata msipo like hamninyamazishi. I'm gonna do it whether you like it or you don't like. Whether you fight it or you don't fight. Hali ni tight, ni mwendo wa tai chi. I go beyond the super normal, ni super duper. Nakupa warning, nakupa somo, shtuka shuka. Mtoto wa kiume kupigwa mbupu ni kuwa future. Unakukwenda ni mbuga tupu, hautavuka, shtuka. Before you praise me, praise God. Kwani yeye ndiye muweza wa kila kitu, kila siku. Swezi forge, bado ni the same me. Swezi doji majukumu, hata kama sina kitu. You can't pay my bills, no drug, no pills. I like to keep it pure. Haters, if you're not sure, never hate what you can't beat. Never fake if you can't fit. The greatest of all time. Likumbukwe jina langu. Ni mwendo wa showtime. Acha wapuze fikla zangu. I'm the savior of this game. Remember my name, AZMA. Mkombozi wa hip hop.